Yo, welcome to just another pod. My name is Ngumbau.
My name is T Daddy, number one, numero uno. Yo, guys, episode 14. Welcome back to just another pod. Bro, my G.
Kizungu mkuti.
Lakini tuko episode 14.
Walai tena.
Sasa hii tuko puberty stage. Puberty. Hey, bana.
We have matured.
Broadening of hips. Beard may appear.
Growing of balls.
Kwa wenzetu wenye wako na uso sufuria. And hair may grow.
Anyway,
YG.
Moving on.
Midweek episode.
Walai tena.
Wiki imekuwa chonjo.
The Supreme Court has decided.
Yeah. Hey, bana, my G. Monday tension, mzee. Monday hata watu wakutokea tao, bro.
Everyone, almost kila mtu mwenye alikuwa anajua alikuwa amefunga.
Yeah, ilikuwa. By the way, wase wa biz kwanza. Jusa unaogopa ufungue duka, alafu fracas.
Kikisha semekana, kiumane.
Yeah.
Uko tao.
Bana, lakini kila kitu ilienda smooth.
Man.
Nothing happened. As in tao ilikuwa silent. Design tu ya Sundays. Unaona venye Sunday venye maduka zimefungwa nini.
Yeah.
Ni resting day, Sabbath day. As in kuenda tu kurelax. Kuenda church. So CBD kiplani. Haikuwa na wasi. No traffic.
Yeah.
Haikuwa na traffic.
Actually everywhere though. People are just like, by the way.
Wacha tunguaje itangazwe.
Then.
Iishe. Unacheki.
Yeah, actually passed this.
Juu after ilitangazwa pia. Hakukuwa na pressure.
Yeah.
Congratulations to WSR.
Bana.
WSR the fifth. Doctor. Doctor WSR.
Manze.
Saindi wa the fifth, my G. Again a system. First time.
Iyo kitu meshtua watu.
Mbaya sana. Again a system, first time.
Against all odds. Jamaa ameingia.
Lakini my G, according to me, my opinion is, huu jamaa, amefanya, I think ame learn politics, ame grow as in kulan from baseline
to the top. Ame grow na actually ukijaribu kuangalia ame grow in silence. Hata hajakuwa in the scene sana apart from ile times zenye kulikuwa na court cases about
Ministry of Agriculture, labda unacheki
land pia and
historical hizo
but mnakwambia mzee
political genius,
that guy has beaten every
by the way, jamaa beat all odds.
Hata wale watu wenye walikuwa naona wako, this guy has actually
some members of deep state. Let's call it if you kuwa. Some members of deep state walikuwa dai. Bwana huyu jamaa hawezi ona.
Hai, walikuwa nasema ngware.
Huyu jamaa atakuwa amerudi sugoi. Yeah. Zoe hiyo sauti. Hewa.
Jamaa
amefanya kazi yake mzuri. Amepanga kadi zake vizuri.
Some way the guy.
Karata.
Jamaa na amecheza.
So amekuwa confirmed president elect.
Yeah.
Supreme Court upheld nini his victory.
Yeah.
Then sasa bro, unajua pale kwa petition kulikuwa na cases kadhaa. Kuna wale four commissioners nani. Imagine immediately after Supreme Court imeamua, the four commissioners how could take as in at a day as in just some hours wale walikuwa wali decline.
The four that walikuwa serena. Oh, that do not accept
hizo decision yenye imefomiwa, imesemwa na Chebukati. Yeah. Imagine after some hours, the four guys. Sijui niwaite guys. Lakini, the four people. Mzee, auski, wali put out memo.
Uh-huh.
Kasema yenyewe, we agree with the court and hizo story zote tulikuwa nawaambia achaneni nazo. Yaani Kenya inakuwa comedy as in from memes to uko juu. Hey, mzee, noma.
Yes, nikwambie. Kwanza academic alikuwa anaitwa Sorry for
001.
Eh? 0.01.
Eh.
Mathematics ilikuwa imeleta shida.
Bana.
If there's a point Kenyans walitumia calculator, ilikuwa
hey, ilikuwa hiyo time.
Hiyo 0.001 of 14. Eh? Some 14 million.
Eh, so which was equivalent to
140 something. I don't know, I'm not sure.
So kuna wase walikuwa naeka design ya 1420.
Yeah.
Wengine wanasema hiyo 0.01 sijui ni 142,000. Eh, lakini that's all a pass sai. Wakenya wamesonga mbele. Actually shughuli zimerudi. You're recording this episode on this midweek episode on Wednesday.
Yeah.
So peti hiyo Supreme Court iliamua ili put out ruling on Monday. And akukuwa na tension.
People are like
people are just
he's the president, so
he's the president.
We just move on. Actually hata before hata hii story ende kwa koti, people are like
bana yeye tunataka tu iishe story ya Rira na nini na nini na nini na cheki.
It was a whole mess. What are you
talking about? Jua sewa biz unajua muumia 1 week, then unapiga hesabu unaumia another 1 week. Kuna cheki
na kwa unajua cash flow wasema wamekanyagia do because sasa the decision is not clear. Kila mtu anasunda do because you don't know what is going to happen. But cash flow sasa ianza kutembea CBD on the rest of Kenya at large.
Sasa maiji party nation.
Yeah.
Party nation.
Mm-hmm.
Holiday imepeano.
Palai.
According to constitution, I think year 2010, president elect ako bond kuwa sworn in after 7 days on a Tuesday.
Okay.
So kitambo ingefanyika if wali declare yeye ndio president on Monday, ingefanyika the next day, the next on that day. Tuesday.
Yeah.
Lakini so kuna 7 days then hiyo Tuesday yenye ita hit maiji next week Tuesday
holiday.
So Monday tafuta if unakuanga na wine if unakuanga na club atafuta stock anza mapema juu people party as in any day yenye Kenyans wanaambia ni aje kesho ni holiday.
Kwa kwanza kama uko job, tafuta off day ya Monday.
Bas. Shikanisha ya long haul.
Unaona Friday, ukitoka job, kutoka job Friday jioni.
Mm. Wewe rudi job. Saturday, Monday. Saturday, Sunday, Monday.
Tuesday. Rudi job Wednesday. Funga hiyo chapa.
Funga hiyo chapa.
That's almost 5 days. Mm. Is it 5 or 4?
Four. Lakini kiplani, I appreciate things venye zime happen. Juu, una feel kitambo. Let's say kituka 2 or 3 general elections zimepita.
Mm-hmm.
Unapata kituka ingia semwa, vitu zingia kuwata standstill. Unacheki. As in watu waangia move on venya watu wame move on this time.
True that.
Though kiplani ya IBC iliprove kuwa transparent, juu anything yenye mlikuwa mnehesabu, ilikuwa already open kwa portal. If unataka kujiesabia, jiesabia.
Kila mtu alikuwa na access.
As in kila mtu alikuwa na access. Unacheki.
Unaweza kuwa na laptop ama simu.
Social tena unajua social media saa hii si kama previous si kama years. True.
It's open to everyone by
the way. Open
the
to
internet and smartphones zimekam kusaidia.
Mm.
They really helped a lot.
So
I think hata ndio ilifungua sema watu and they were like by the way this thing is clear. At one place
yenye kuna glitch.
Si kama kitambo tulikuwa nazimiwa nare unaamka una one hour later ule msemo alikuwa chini ya shapa
bana shapa anda mnasikia kura zimetoka
zii
ni vidharaka
tulikuwa tunachezwa
unapata ni vidharaka mzee kuna 100% ya voters ni equivalent to let's say 10,000 votes bana mnakaa mnapata 105% ndio wamevote. Unacheki as in kuna 5% above ya 10,000 the registered voters. Unacheki.
Karata ilikuwa inachezo.
Karata ilikuwa chezo lakini hii for me mimi I feel this has been transparent as in everything ilikuwa hapo.
Aiwe.
If uko na allegations za nini kuna
they should actually continue.
Kuna platform haya kusema yenyewe hapa 1 plus 1 didn't add up to 2. Unacheki.
Yeah. They should continue to be as transparent as possible by the way. Yeah, because true, tumeona in some sort of way, kivyangu mimi nikiangalia, nimeona in some sort of way imesaidia you know the public because it's open to the public.
It's open to the public.
Kitu yenye tulikuwa tunadu ni kuona tu kwa TV.
So ungekuwa na very valid reason ya kuamka useme eh hapo tumechezwa nini mbona hatukuona hizi figures hii time, mbona hizi zinaka more than registered voters unacheki, lakini this time imekaa
hiyo uko naenda hata kwa map una click say a certain
constituency
inakuonesha the governor, the senator, nini
as in everyone
with the numbers
with the numbers
very clearly indicated.
True.
So iko tu hivyo.
Lakini sasa pia bro, unaona as much as tuliongelea Supreme Court story ya alien languages last time, tukiongelea history ya petition na nini, kuna some of the lawyers apparently walikuwa people wamekuwa voted in. Serious? The likes of Orengo.
Oh, Orengo, yes.
Alikuwa ameenda ku defend kusema party X imeibiwa na party Y. Unacheki? Lakini sasa kuna hapo kuna kuwa na contradiction juu. Mbona wewe complain about e portal na ulishinda via e portal?
Ay.
Unaget bro. So inakuwa aje? Bana ngumba huu umepata seat yako, let's call it labda MCA
via this portal.
Via hiyo portal. Lakini una question ti daddy akupata MP via izin, kulikuwa na manipulation ya votes kwa MP hiyo azin hiyo vote account ya MP. Kwa portal bado unacheki the same portal. so unasema eh mimi nimeshinda na hii portal, lakini ti daddy alibio kwa ile portal bado unacheki. So kiplani azin ilikuwa
my lawyer too. All lawyers will always be lawyers. They'll always do what they had to do, man.
Lakini at the end of the day, thank God, kila kitu move on.
Wallahi. Kuna wase niliona, there's a clip niliona, people were celebrating. There were some guys, kuna Dere, alijirecord. Aki celebrate ati the opposition wameshindwa. He was like, hey, Jenny, hey, ameshindwa tena, nini, you know. Kushindwa tena ni kumaanisha ati, you know, the Supreme Court has also said, no. My guy, disciplinary action, the guy was fired, but not even him. Kuna hata wase kadhaa, it was him and I think maybe there wengine wawili watatu on staff. Bana disciplinary reaction my friend.
Lakini kiplani, I think if you work for a corporate company ama if uko corporate one, sometimes we lelo.
See, unajua? Sometimes, as much as possible.
We lelo, as in we kani celebration yako, we piga, ukiwa kivyako.
Kama lakini, kwa keja.
Ukiwa kejani, lakini usiende.
Asa umeenda, umepiga uniform.
Kampuni, unacheki.
Umepiga uniform, uko kwa ofe, atuwe unaza kuchukua clip zako wa Buddha.
Inakuwa noma, inakuwa noma.
It's not that easy. Uwezi jua mwenye kampuni ni supporter.
Bana, unajua sasa. Hiyo sandri unaleta noma.
Buda, utajua.
Sasa mzee, inauguration, treasury lazima yonge.
Okay. Of course. It's kuna budget.
Kuna budget lazima. So inasemekana, 42 billion imekuwa saved. Juu tu ya kuuphold e presidential election, as in if Supreme Court ingia decide otherwise, kuna 42 billion ingia kwa stake,
ingetumika tena,
unacheki, ingetumika as in kuanza na nini
re-election.
Unacheki re-election.
Oh my god,
so hapo tumesave though. Sasa my G, inauguration pia lazima iko na budget. Tuesday it is, si ndio?
The whole ceremony.
The whole ceremony sasa.
Yeah.
Actually pia nini wamekuwa army unajua pia lazima
of course
welcome the new
sasa
commander in
si
chief
ya commander in chief
kumekuwa na hizo practice
hey, Buda,
walikuwa
Ruto ni commander in chief
na Kasarani mzee
that guy is commander in chief
bro. Sasa ukisha kwa presidency mzee
presidency si mchezo
kusema, sasa, so on date 13 actually hata kwa kalenda yangu Apple calendar mzee inaonesha ishaimark ka holiday itakuwa
oh,
inauguration,
inauguration
day,
day.
Eh ime itakuwa inauguration
na kwa Samsung calendar
eh acha tuite tu acha tuseme tu kwa calendar on 13 itakuwa public holiday for Kenya inauguration day
yeah.
So kuna budget pia
mm-hmm.
unajua so apparently
but itakuwa held wapi
itakuwa held Kasarani
ah,
along Thika road
okay
eh so Thika road traffic,
yeah, traffic
lakini uzuri sana ni holiday hakutakuwa tena pressure nini
watu wametulia
watu wametulia
yeah.
So kuna budget mzee imesetiwa aside ya 200 m
uh-huh.
So that goes unajua hiyo ita hiyo imesetiwa aside ku cover hiyo nini yote nacheki
sasa okay ehe ehe ehe
2017
Mm.
Pia kulikuwa na inauguration.
Of course.
Ili cost 300 m.
Ehe. So 100 m more.
So so kuna na people on a raise eyebrows. Eh ni aje?
Mbona hii ni cheaper?
Mbona hii inakuwa cheaper na inflation imekuwa?
Imekuwa high.
On the rise,
unacheki?
Yeah, eh kiplani inflation imekuwa on the rise.
Ju
dollar saa hii na dollar 2017
bana.
Ilikuwa,
there's a very big difference.
Eh, sasa so, YG, according to opinions za wasi,
yeah.
Unapata jamaa anakuambia, "Eh, yenye huyu ukiplani ni kaa ni ngati. Apige sherehe yenye
mwenyekuwa,
hiyo ni economy." Lakini apparently our president elect seems to sherehe, seems to azin kukunywa.
Seems to kukata.
Yeah, seems to kukata. So, sasa wana feel labda the minimalist plan.
Of course lazima akuwe minimalist. Kama unaona imekatwa that low.
Mm.
Buda ni ni minimalist
mzee.
Yeye sasa ni zile dozi ngebaya mzinga.
Sasa utaita mzee. Sasa
hizo ndio zile
mzee ya kubaya mzinga tujue alifanya nini nayo.
Hiyo sio moja ya juu.
Hiyo sio moja ya juu ilikuwa saa ya bo drinks
kuleta nini. Hiyo ndio kwa ni check ilikuwa inaandikiwa hiyo BM. Direct.
Eh, niaje ni deal hapa. Though si ati tunasema hii pia itakuwa na wasi wanataka.
Ni celebration pia.
Eh, though
celebration.
Unajua on ile siku kuna hii siku ya debate ya waitwaje
nani
second wa president sasa hiyo UDP running mate
or running mate eh
my g riji araito riji g
eh
riji g aba rigadi yu rigadi rigadi
na
siku nako kani kimbo sasa ndo jaribu kumpea riji g riji g The first time he introduced,
yeah.
Aliambio, speak about yourself.
Yeah.
Same as interview.
Yeah.
Who is
Regardless
Ngumbao?
Yes.
Who is T-Daddy?
Kama interview tu.
Hey, my G. I said, my name is T-Daddy and I don't take alcohol.
I am a loving father.
I am a loving father. My wife is a pastor.
Two children.
Let's take my G.
Well.
So, people... wako hopeful na not tuli elect mtu wetu ni what will you do for us unacheki
of course that is all
yeah.
That is all by the
so
way.
For me I feel inauguration is a good start as in kauna feel 2017 ifanyika na 300 mic sasa inafanyika na 200 mic
lakini don't you feel like mtu aikuja mbele yako akwambia
mm.
So mimi ni intro
mhm
sijakuuliza kama wewe upiga drinks ama upigangi.
Yeah.
Alafu ukuje uanze kuniambia directly mimi sikujuangi.
Yeah.
What are you trying to say?
Yeah,
maybe
kuna
maybe unaweza I think alikuwa anaona maybe there's a perception in the public that he drinks maybe.
Yeah.
So he maybe wanted to clear the picture.
Mm.
But see that's is it our business no for
it's
us?
It's not our business. As in for us what
for
we
us,
want.
Yeah,
mean,
because you
kuna
know,
manifesto ilikuwa in place.
Yeah.
Kuna policies zilisetio in place.
True.
Zinafaa zikue implemented. That is what Kenyans want. Unacheki?
Correct. And then pia the guy himself said when Supreme Court after iliongea nani Ruto came and said that he's going to hold another naitwa aje is it a conference? Sijui ni ita conference ama nini. Where he's going to ata update watu on what they are to accomplish in this. Walikuwa nasema in the next 100 days,
yeah,
which I feel is unrealistic. At least wangesema
1 year.
Ina make sense. Yeah,
100 days watu wanajaribu kurudisha bundle.
Man, 100 days is too short.
100 days niko na loan ya 2 million.
That's 3 months.
Yeah.
3 months.
True.
Literally, and a few days. Yeah, some days. 3 months. So wataka kuniambia by next year, hata si next year, by December, tunafaa kwa tumeona implement
itakuwa noma kiplani.
Ni noma.
Though you hope for the best, unajua?
It's still fine. Acha tuone. Maybe they are going to prove us wrong. Who knows? It's only God who knows, man. That is all, man. Let's pray that, man, watu wapige tu era, man.
Watu wapige era.
Let them make our work easy. But niliona Sakaja alirelease motorbikes. Zile nduthi za wasee zilikuwa zimeshikwa tao.
Yeah.
The first thing, vile aliingia, alisema zote zireleaseiwe.
Serious?
Yeah, niliona.
Oh, so
after tu aliingia, he said motorbike yote yenye imeshikwa iko kwa police stations and all that. Ziende, sio waende hizo ndugu.
Waende ndugu.
Zitolee zote. Hajasema msi wa mkoko.
Ni good gesture. Unajua juu ya nini? For one, way hustle. If ulikuwa umekuja tao labda kimakosa, way hustle. Tunataka kusupport hustle yako ukiwa wangii.
Manze. Kila wakati. Sasa wengine msema ameingia tao na ajui au fai kuingia tao.
Labda umekaa mpige delivery yako tetekeke. Umepata blame unaona tu mse unapita hapo au unamjinia hodi mzee. Asharusha mkono umetoki.
Mtu wangu utapigwa chengerere mzee, utajipata ndani.
lakini
iko tu sawa.
Iko tu sawa. Actually Kenyans are happy design. Nilichagua X, nilichagua Y. Y at 80, X at 80. As in
yani everything kimeingiana tu,
imeingiana tu easy.
For
if huyu ndio tumepewa, tunaendelea naye.
Hata
kama si misku, siku
tumeanza kuelewa politics as Kenyans. Like that guy said, sikumbuki jina yake, I don't know what the name of that guy. He's just saying, usiweke siasa kwa roho. Mtu wangu, utakufa na blood pressure.
Anaitwa Mandago.
Mandago, eh?
Mandago, eh.
Alikuwa anasema acha kuweka hiki kitu kwa roho bana. My friend.
Mandago by G ilikuchekeshe. Unaona the last inauguration. By G alikuwa governor. Wasingishu.
Yeah.
Wasingishu, kasko sayi.
Yeah.
Wasingishu. Lakini tunaweza confirm tu Wasingishu ama Trans-Nzoia.
Yeah.
Mandago bro, last inauguration, jamaa alikuja na bus. Unajua venye kuna mini governor, lazima nikuja na convoy. Oh, maprado zimefuatana, Subaru huko mbele, riri. kuchachisha. Sasa bro, Mandago alikuja na basi ya chuo.
Kai.
Ako hapo na amebeba mbogi wanakuja kupiga story. Wameenda inauguration bro.
Oh my god. Lakini tunawasingishu na nanga wakiwa funny. Kama ule mwingine alikuwa anaitwa nani? There's this other guy mwenye alikuwa anaongea na funny way. Sikumbuki alikuwa anaitwa nani. What was the name? I think kwa Mpokot or something. Mwenye alikuwa anasema iko kitu mzito, iko wewe alikuwa anasema nini?
Value.
I don't remember that guy. But they are usually funny guys. Wasingishu Pokot huko. Ukiwasikiza. Sionagi wakiwa sawa. Anyway,
that has been our midweek episode.
Tungoje sasa
episode 14, tungoje main episode.
Tukirecord tutakuwa na at least tutakuwa na hapana, bado tutakuwa na president.
Tutakuwa na president.
Tukirecord episode 15.
Episode 15 sawa, tutakuwa na hizo insights zote za immigration.
Tutakuwa na whole everything. President and the whole government. All the same. It's been real.
It's been real. Just another pod. Man. By the way, bro. Saido tuko tuelekea 250, please.
Yeah.
Thanks, guys.
Thank you so much. Thank you.
Kuna radio station. Labda, jaisikizo na 250 people.
Who knows?
Lakini, thank you, guys. Like, share, subscribe pale YouTube.
Manze.
Peace out. Tunawapenda sana.
Waze.
Aye.